Papa Africa expressing sorrows and disbelief about our brothers in Southern Sudan. Napika goti langu kwenye palpiti, na kuomba kwa ajili ya Afrika. Sudani kusini imekwisha, watu wengi wamepoteza maisha. Rais Salva Kiir amelia, paka machozi yametoka tawalia. Ilini watapata suluhisho, ili vita hivi vifike mwisho. Watu weupe wameleta silaha, watu weusi wamekosa raha. Wanafurahi wakiuza bomu, hawajui kwamba wanamwaga damu. Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, I am a slave in my own country. Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, I am a slave in my own country. Watoto wengi wamekosa masomo, wameingia ndani ya shimo. Maisha yamekuwa magumu, wafanye nini bila elimu? Maofisi yamejaa ufisadi, hakuna kazi bila ahadi. Matajiri wamelipa pesa nyingi, sawa na ubaguzi wa rangi. Rangi ya pesa inatawala, rangi ya shida inalia kilaila. Tunatembea mitaani tukisali, ili Mwenyezi Mungu atujali. Mwenyezi Mungu akumbuke shida zenu, Papa Afrika mimi nina zangu. Nimepewa talanta na Mungu kuwapa neno. I am a fighter, not a killer. I am a sailor, not a traveler. Bring the message to the people. Come on, rejoice up. Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, I am a slave in my own country. Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, I am a slave in my own country. Mashetani na imani za kiluminate, naziweka mbele Mwenyezi Mungu wazikate. Asili yangu ni ya Kiafrika, illumination wataimba watachoka. Walikuja na habari za Maryland, wakajaza mkutele kwenye Sunderland. Bahati mbaya kukatokea vifo, watu wengi wakalala fofofo. Jesus Christ is my personal savior, I shall always live under his cover. Never be tempted by silver, everything that passes swallows saliva. Whether a conductor or a driver, just say no never, no never. Money, money, money has made people funny. A position of wealth is a long term journey. Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, I am a slave in my own country. Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, Dia Silasi kama set me free, I am a slave in my own country.